Yeah.
CK Music from Mazda.com.
Loops.
It's your boy.
Et la Seth.
It's your boy.
Yes,
baby girl, you always in my heart. Don't let your friends mess up your love. Baby, wakamba me pray. Wakamba kutisini kuponda. Baby girl, you always in my heart. Don't let your friends mess up your love. Baby, wakamba me pray. Wakamba kutisini kuponda.
Niwe na katika,
katika baby.
Niwe na katika,
katika baby.
In my heart, don't let your friends mess up our love. Baby, wakamba me pray. Wakamba kutisini kuponda. Baby girl, you always in my heart. Don't let your friends mess up our love. Baby, wakamba me pray. Wakamba kutisini kuponda.
Ndiwe na katika,
katika baby.
Ndiwe na katika,
katika baby.
Ndiwe na katika. Diwe na katika,
katika baby.
Diwe na katika.
Ile baby le kankwebe niwe na katika. Kulibia nga tenge liga nga neka. Kana chaira ine. Mara vinge imwe. Sika fola kusovila bari manje na imwe. I feel like I'm singing a talib. Kukamwe na kumalip nga karib. Ma Angelina, a tienina. Bakaye watikwela bari webo shivatina. Ya karapo shipuwa kamba kalafu. Swade pato chakolafu inike unagalia.
Baby girl, you always in my heart. Don't let your friends mess up our love. Baby, wakamba me pray. Wakamba kutisini kuponda. Baby girl, you always in my heart. Don't let your friends mess up our love. Baby, wakamba me pray. Wakamba kutisini kuponda.
Ndiwe na katika,
katika baby.
Ndiwe na katika,
katika baby.
Diwe na katika,
katika baby.
Diwe na katika,
katika baby. Diwe na katika.
Loops in a table of beats. Says DJ Mas. Hey guys, my name is Mr. Kamfu. It is good dividends. Class on.
CK Music from Mazda.com.